tangu siku ya kwanza. Nilipokuona wewe wanakuonea wivu wivu, ulivyokumbika mama na umeutuliza moyo wangu. Nimi kwa mama wewe natamani unipe mahaba yako. I wish I knew you before, you're exactly what I've been looking for. Nitume popote nambie chochote nitafanya mama, nambie chochote nitume popote nitafika mama. Akini wewe sana, kikweli we ni malaika. Umeuza moyo wangu kwa manukato yako yako. Ua langu la porini, nitume popote nambie